waramutse directri murakaza neza rwose
waramutse gigi
waramutse
nge nawe tugomba kugira ibyo tuvuganaho kandi byihutirwa
ereka ibyo uvuga ndabizi directri rwose nisubiyeho nabwo ngikererera
ntabwo ari byo mvuga ndavuga ku buryo ukora akazi kawe
akazi kanjye rwose ngakora neza ngira ngo nawe urabibona urabizi kisimana korobye wayinyweraho amata neza neza turi nanga duhagaze urabona rwose ko hasa neza cyane
ceceka aho ukomeza kumbeshya gigi iyo aba ari uko biri ntabwo Teacher James aba yararinze kugushwa n'isabune wasize ukora
Directri njye nari nyine urumva nyine
ubwiye Teacher James arinda kuvunika urumva ritari kuba ari ikosa ryawe gigi
ariko se ubundi koko Directri yajyaga yari amasaha si wowe wari waje kare cyane agakabya
uvuze ngo iki gigi ariko gigi wasaze cyangwa
Directri rwose ntabwo nasaze ndi muzima nawundi rwose kubutse njye musi yaraguye nibyo byari bikwiriye kuko yanesheje umutwe ambuze no kwikoropera
umva gigi agasuzuguro kawe kamaze gukabya nubwa nyuma nkwihanangiriza wabyumvise ko ari ubwa nyuma
urinde wo kunkanga nakuriye imihanda ubuzima buhanda ntacyo bwantwaye namba none ntasone urankanga ngo uranyirukana abakire mugira isoni nye ntuzi izo nakinnye kabaga kabimye amaboko y'ishati nahimye ndi umukobwa wirwanyeho nyitani stop boni wa nkoma mu nkokora
ubwo ni gushira isoni bigezaho ndavuze ngo soka muri iki kigonona sinzongere kuba kubona
temwe ngo akabaje umugabo kamurenza impinga koko uburyo kayisi yagiye bushize sinarinzi ko azagaruka
erega nta mubyeyi udakumbura abana be
ese Faranti
karam
nturaho umeze neza
yego turaho papa
gaju
karam
nawe
yego
muraho se mu rugo nkubita we
Rosalie
Rosaria meza te
muri iyi minsi ameze neza pe yanambwiye ngo mbatashye cyane
Murugo se ameze hate karisi.
Kurugo rutesoro rubaririza iki?
Ugaruye amahane karisi?
Kuri mu biki koko umukecu. Iriga twaje hano kuko karisi te hari ikintu ashaka kubabwira.
Nazanye ni umugabo rero nkubito. Burya ngo umutwe umwe ntiwigira inama.
Rwose.
Ni byiza gusiga bitekereza kugisha inama.
Ese Valenti.
Karam.
Wagiye kurangiza twaturimo wakoraga. Gaju, nawe ni mujyane.
Yego mama rika ngende. Gaju,
karamu.
Ngo rero uje kumfasha.
Nkuko nababwiraga rero mukecuru. Karisiti rwose yansabye kumuherekeza kuko hari ikintu gikomeye ashaka kubabwira.
Ewe, muteza amatwi rwose.
Mbere yo kugira icyo mvuga ariko ndifuza kubanza gusaba imbabazi ubanza hari mu kanya nakoresheje imvugo ikakaye.
Rwose birakwiye karisi. Birakwiye pe.
Uroye nakuba naje afite icyo bivuga.
Biragifite rwose.
Ikinzanye ariko hari kugira ngo mbasabe munyemerere nsubirane muhira narebera atan'abana banjye.
Sindisi byose.
Ese ubundi ubwo koko kubona neza impamvu baguhunze?
Buriya wasanga batari bagishaka kubana nanjye. None se ko nawe urukinyumva.
Ariko karisi.
Wowe se urabyumva uterebera.
Aha. Ubwo wenda yateye intambwe yo kugaruka. Wabona hari ikizahinduka mu buzima bwacu.
Si buya bizahinduka byinshi rwose. Bizahinduka pe.
Karisi.
Karam.
Wakagombye kugira ipfumwe ry'ibibere iwawe n'intera bimaze gufata.
Ariko rero icyabaye ko ari ukubahana rwose.
Mukecu. Ereka karisi tiyanyemereye ko atazongera kurwana we mu rugo na rimwe rwose. Ntazongera rwose.
Ibyo se ubwo twabyemezwa n'iki nkubito we?
Nukuri pe yarabinyemereye.
Ndakumva mwana
wawe. Nkubito ndamuzi neza ni umugabo w'inyangamugayo. Kandi n'urugo rwe ruratekanye rwose. Yewe nibyo avuze biba ari ukuri.
Urakoze ribera tawe. Urakoze rwose.
Niba rero nkubito yemeye kuzana na karisiti ndahamya ko babanje kubiganiraho mbere.
Urabivugaho iki se ribera? Ushobora gufata icyemezo wowe ubwawe.
Yewe ndemera gusubira mu rugo kuko naho bitoyemeye kubidufashamo kuko ndajyana na Valentine niba byemera
nuko nuko rwose biratawe
none se mama
ndakumva
birashoboka ko gaje yabagumye hano
ngo ngaguma hano hamara iki se kandi
Shaimani shimwe ko tse James afite isomo mu wa kabiri. Nabwo yivuze ko keep reading free time yet.
Ngo gukyani. Ari kuri iryanya gasa. Bite we
ni byiza Valentine.
Ese bite bya ko mbona utishimye Valentine.
Shaka igaramangayikishije ntabwo ni byo.
Shasewe gusa.
Bite mwese.
Shamuto.
Eh.
Usanze turimo kuvuga kubijyanye na Gigi. Mvari kumbabwire we. Mureke tujye gusabira imbabazi pe. Akeneye gukomeza gukora.
Ngo ariko mwareseze
kubera.
Valentine, ndumva ibyo uvuga ibyo pe. Tuze kujyaho kabisa.
Sha, rwose simba n'ukuntu Gigi azaba adafite akazi. Kari kamufatiye runini pe.
Sinibyo se. Mwagire impuhwe mwagire. Mwibuke ibintu Gigi yakoze. Gusuzugura directrice akamwandagaza.
Muto, ariko wibuke ko utakiri muri groupe yacu, sibyo? Kandi Gigi waracyayirimo. Ubwo rero icyo turi bwemeze nka groupe nicyo turi bukore.
Ehe, muto, byibuke.
Cyane. Ikindi kandi muto. Kuba muri groupe ntabwo birangirira aho gusa
cyane
turi inshuti kandi inshuti nziza ntabwo zitererana abandi
nubwo ntayirimo ariko igihe cyose papa azanyemerera nzayigaruka
isoko ry'iwanyu se
urumva mbese umva nimushaka munseke icyo nzi cyo nuko ibintu Gigi yakoze mu gitondo rwose bikabivuga turamutse tugiye gusemba directrice ashobora kugira ngo turamushyigikire
ariko nanone muto wibuke ko Gigi bamwirukanye nitutajya kureba directrice Gigi ntabwo abura akazi gusa inzu yabagamo baramusohora
n'ubundi iriya ntiyarinzu kawe twaga n'akazi k'umuzamu wo mu rugo
ani reka gukinira ku bibazo by'undi mwana se nyine umva ndabona rero mutabyumvikanaho nta n'umwe turi bujyane ku mbaraga murumva ninde ushaka kujyayo
njye ntabwo njyayo ukaye namwe nta muntu
kujyayo kwaca ariko ndumva ntacyo bikwiye mu
habe na gito
birandeba kuko isaha n'isaha nzagaruka muri groupe kandi iyo turi muri groupe gutya umwe agakora amakosa babyitirira groupe yose
nyamara kandi burya mbifite uyibona mu byago
Valentine ibyo rwose turajya kureba directrice
cyangwa wakoze kuza kundeba pe uri umukobwa mwiza cyane uzirungu mufite muri ibira ku kigo cy'urubyiruko
reka sha nta kibazo fanga kora inyungu zanjye se
nyine nkuko nabikubwiye kuri telefone ubushize hari inshuti yanjye ibi Kigali yampamagaye imenyesha amahugurwa y'abanyamideli agiye kuhabera
yowe sha ntabwo uzi ibyishimo byanteye ubwo mumagara guhimbwira
kuko se
ahubwo se mbwira buri muntu wese yemerewe kujya muri aya mahugurwa
oh cyane rwose cyane cyane we nshaka kuzajyamo kuko ari amahirwe ubonye yo kwiga ibijyanye n'imideli nk'uko ikunda
mana we sha singe uzarota ngiyeyo
niki se gusa nk'utekereza cyane
sha nifuzaga kuba najyayo ariko natike nabona
oh ibyo ntibigwangayikishe rwose ibintu byose n'abategura umuhugurwa bazabyishyura
nibyo se
cyane pe urumva ko nta kindi gisa gusa ibyo kuyajyamo gusa
yewe mbega byiza tuzahora dutashye ariko
oya kuko hateganyijwe igitaramo nijoro cyo kwerekana imideli bizasaba ko turara kugira ngo nacyo bakitabira kora kizakigiramo byinshi
none se nawe uzabuhari
umva nawe ubwo se urumva nareka umukobwa mwiza nka wakijyana i Kigali koko
sha mfite ubwoba
kwikise kandi
njya numva ngo mu bitaramo nk'ibi abantu baba bambaye amakanzu meza kandi njye ntayo ngira
icyo si ikibazo rwose humura sinatuma ugaragara nawe uri kumwe nanjye nzakugurira ikanzu nziza nziza pe
mana we nibyo
cyane
mbega shabirandenze fra uri umwana mwiza
reka ntacyo wambura nange ifite kandi shaje ugerageza unyisanzure sibyo se
reka sha nubwo nahinze igishoboka cyane nuko ntazajyayo
kubera iki se kandi
simpamya ko ababyeyi banjye bazanyemerera
Valentine Yannick na Ngabire mumeze mute
tumeze neza nta kibazo
na mahoro directrice gusa hari ikintu twari tuje kubasaba
nimumbwire numva icyo nabafasha
uburyo Gigi yabitwayeho nabi mu gitondo byatubabaje cyane kandi turumva uburyo byababaje namwe pe ariko twifuzaga ko mumubabarira agasubizwa akazi kuko kari kamufatiye
runini kandi nuko directrice nta muntu udakora amakosa uriya nawe yabukuyemo isomo rikomeye
ikibazo cya Gigi gikomeye ntabwo mukizi nta nubwo yumva ikosa rye guterana amagambo na Teacher James nagira ngo ndamuhanye aho kuntega amatwi akanseka cyane agahita atangira kuntekera muri za ndirimbo ze ararengera cyane
ni ukuri natwe byatwumisha gusa nanone turamuhangayikiye kuko ari mugenzi wacu.
Ni
nayo mpamvu rega twaje kubareba.
Turakora ibishoboka byose tumwumvisha ikosa yakoze, bityo akuremo n'isomo rwose. Ariko nabura akazi
kumugarura hano ku ishuri, ibyo ntibyashoboka. Mwese murabizi ko tuba muzanye nka Feva tumugiriye kugira ngo tumushimire kuba afatanye namwe kuririmba hano mu kigo. Gusa gije imyitwarire ye ntawayihanganira.
Directeur nukuri hangana mubabarira garuke kugira ngo tubashe kurepeta.
Nari ntarangiza ariko mutuze mubanze mwumve. Kubwizo mpamvu groupe sakwe ntabwo izarimba ku munsi wo gufungura laboratoire ishuri.
Oh my god. Ndarota cyangwa.
Eh, ni biki muto? None se kwa ramasaha yo gutaha. Ntacyo ariko mbwira.
Nashaka kwaza impamvu ushize wambwiye ngo kwandi muri groupe sako sibyo byatumye ntawe n'amanota ya mbere.
Muto. Nukuri ni byiza kugira ishyaka ryo gutsinda kandi uzarihorane. Ariko kandi kubuhura n'abandi muri groupe sako nabyo ntacyo byica. Kandi sako iramutse atari groupe nziza, mbona itabafitiye akamaro. Sinakwirirwa nyishyigikira. Usibye nanjye rega n'ikigo nticyabashyigikira. Ubona ukuntu directrice Felicite yishimira ibikorwa byanyu.
Oya, njye ntekereza ko kujya muri sako ari ugutakaza umwanya w'abanyeshuri kugira ngo bibafashe.
Oya, oya muto, ntugatekereze gutyo. Ibikorwa mukora byose muri sako nibyo bituma mwitinyuka, mukigirira icyizere, kandi nibyo twe nk'abarezi tubifuriza. Ese ubundi nkubaza, iyo ushaka kuruhuka mu mutwe ukora iki?
Nshaka kuruhuka ndaririmba njyenyine, cyangwa nkasanga abandi tukaririmba.
Aha, ntiwumva se? Iyo niyo mpamvu rero kubana n'abandi muri groupe hari icyo bikumarira.
Umuziki, umuziki! Eee, umuziki ugezweho ye! Ni karibu ni karibu maze mwigorere mwese! Eee, imiziki bagiye ku mutima mukibagirwa iby'isi kabisa! Ni muze mugure hano kwa DJ Pazzo! Eee! Imiziki mishya inogeye amatwi niyo mbafitiye gusa. Ni karibu ni karibu bakiriya.
Safa, mbega indirimbo nziza.
Bafite amajwi neza cyane Jose. Pazzo,
yego Safa.
Ni bande baririmba iyo ndirimbo?
Umva Safarira, gusa ntiwabamenye kweri? Ni sakwe group.
Bararimba neza cyane rwose. Niyo se diri iyo ndirimbo sha, njye nyiyumvira iwanjye.
Yego rwose Safa, nanjye muragejeje kubazanya ibishya bibaryoheye kabisa.
Harya si 500?
Nayo rwose Safa.
Aki.
Nagiye mwese hafi mwimvi ndirimbo zikora ku mutima maze mwigurire mwese. Ni karibu ni karibu ni karibu bakiriya.
Imisi numva ari sawa cyane maze mwimisha.
Yeste wo akira mani
asante mwana
mugure imisi kivuga muze tujye muri bisi abasiko rutoki rutoki
mu
rume
mu minzi nimumeresha amagi n'ubunyobwa bwanjye ndaberekaho mberaga iki va mu nzira se nawe.
Ese wowe kumurikira abakiriya vi
ubwo wowe ni gute ushobora gutinyuka gucuruza sediri indirimbo yacu tutabizi? Ni gute
indirimbo yanyu se yi
indirimbo yacu se yi? Ubwo se urumva nta bwenge mfite bwo gutandukanya indirimbo ya sakwe n'izindi?
None se nyi
ako ni agasuzuguro di gutinyuka ukagurisha igihangano cyacu nta n'umwe ubibwiye?
Njyewe numvaga ari hiti ndi kurisha abagize sakwe twese pe. Ibaze ubwo se ubu tugiye kumenyekana twese?
Ninde kubwiye se ko hari abatatuzi? Ntanisoni ngo ni igikorwa cyiza ushaka kuturiraho amafaranga wowe nakumvise uretseho gato ndabibwira n'abandi bose.
Gigi nukuri mbabarira pe sibyo ntubivuga kabisa
cyangwa simbe voge. Ntanisoni ubwo urumva njye nashyigikira umwana w'igisambo nkawe? Ahubwo se umaze gucuruza sede zingahe?
Gigi nukuri nta nimwe nacuruje.
Umva ibyo nibindeba Pazzo, ugomba kuduha twese kuyo wacuruje.
Gabi
karame mama,
uyu munsi rero dufite imyenda myinshi yo kumesa.
Erega ni ukubera turiya tubeba tubikisa nango mama. Uzi ko bambara imyenda nk'itatu itandukanye ku munsi kubera kwiyanduza. Mama ubaye iki?
Baba we, ubyitaho ngabe meze neza nuko nari nzongereyeho gatonya.
Harya mama kera ntiwagiye guzungera iyo wabaga urwaye?
Oya ngabe kera byabaga bikabije kurusha uko bimeze uko.
Erega mama wari umaze iminsi myinshi umeze neza pe, habe no kurwara umutwe. Iyo sereri rero njyewe ntikibaga. None se wasubira kurwara koko mama?
Ah, cyakora ngabe ibyo uvuga nibyo nari maze igihe mfite imbaraga rwose meze neza iyi seri ntiyayiherutse mama nidufashe rwose sinshaka gusubira kuryama muri buriya buriri
mama ihangane ureke aho kumeze ibisigaye byose ndabimesa ntugire ikibazo sinshaka kongera kuremba
ngabire mwana wanjye imyenda ni myinshi ntago wayivamo reka noneho ngo ufasheho duke nkifite akabaraga
Ayiwe ngabi mfata mwana wa mfata we
mama we mama sinakubwiye koko nane ngifite reba nuko
Ayiwe
mama we mfumva mutwizengereye pe mama erega nabirebuga kutameze neza na gato
Ayiwe
urumva se bigabanutse
uragabanutse ariko mfite intege nke ndumva n'umutwe utangiye kundya reka njye kuruhuka mwana wa
Pazo.
Yego shani.
Shani narinje kugura imiziki shani.
Ani.
Oui.
Tego se desirimi imiziki kaze gusa.
Ariko Pazo, nani ugushobora kunyubaha?
Ugize iki se wowe?
Nani so nukagurisha nike se ndebuzi nibyo wakoze?
Ese wowe ibyo nibiki? Bigi haba iki?
Bwira vuba nika ibyo wakoze.
Ntacyo nakoze arambeshyera.
Ugize uti ndumubeshye?
Yego nyine.
Ani. Pazo yashyize indirimbo yasaka kuri CD none yagurishije amasede.
Gute se? Iyo ndirimbo?
Uri nje.
Witi? Agatinyuka akagurisha indirimbo atanarimo.
Yego ratani. Giga nje warambeshe.
Ceceka niwe ubeshya. Kuko wabikoze ntawe ubibwiye. Urumva? Ugomba kutwishyura twese amafaranga wacuruje ubimenye.
Cyakora ngiye ndumva numiwe. Nibyo koko Pazo wabikoze?
Basi mbabarirani.
Hanyuma se wemeye ko wabikoze
giginda kwiyamye
unyiyamunyiyamye iki se
nyine basi mureke wo nanike mbere se nkisabura umuntu ariko nimujye aho mubibwiye batanyukana muri sabo
umva njye bumaya yanjye akuzu utaza kumeza
we imana ishimwe we basanze hano
kwese genda gake tagwa iki kuwishimye
nyine narije kugura ibirayi hari ku isoko ndavuga ngo rekanye hano Ndewe ko nabona gigi.
Nanengiza amahirwe nike na Pazo barahari we.
Wacakira guki se Valentine?
Ngo nyine. Icyo Moses yansabye ko sako yazaririmba mu bukwe.
Peka byiza we. Nise ko wameye.
Ngo gigira. Nise nemera. Ngo gibyo ari byo byose. Mwese muri buza ko
byinjiye.
We.
Muravuga iki?
Gutse Moses azaduha n'amafaranga.
No.
Yewe, murishimira ubusa rwose. Ubwo se murumva zatanga ngahe? Ariko abana bo makire we, kuri njye amafaranga yose afite agaciro.
Nanjye
nayo yashanze abandebe.
Ariko Kazu, umbura ni njyenyine muri butiki yawe, abakire horabirukanye cyane.
Nanjye byanyobera. Uhagira ngo nta muntu ukigira ifaranga. Ubu ni wowe mukiriya w'indahimuka nsigaranye.
Yewe, nanjye mfite ibyo munka.
Ariko rero ndabona utishimye karisi. Niki kitagenda ko mbona uhangayitse cyane.
Wabyihore wa mugabo. Nyera kandi gacupa ni nywe. Ariko Kazu, ubundi kuki utajya utsaburushe?
Brochette.
Uzi nzara mfite. Niruzagayura neza neza.
Nari ntarabitekerezaho neza. Ugira ngo se nibyo kwihutirwa karisi?
Nujya kubikora uzambwire. Nzagukorera icyokezo cyiza cyane cy'igisirimu.
Nimara kubona amafaranga cyo kiraka sinzakikurenza rwose. Gusa simpamya ko nzabona abakiriya cyane kuko abenshi barya mu ngo zawo.
Urakoze. Kazu. Uvuze iby'ingo. Ajya ntiwigeze kumbwira ngo wari wubatse.
Ndabyibuka neza ko nabikubwiye.
None se burewe byitwaraga mute iyo habaga havutse ikibazo hagati yawe n'umugore cyangwa abana.
Ese karisi kuki teke iyo tugeze kuri iyo ngingo mbaze ibibazo byinshi.
Shaka zo. Umugore n'abana bagiye kunsaza neza neza.
Konjya mbona Valentina ari umwana mwiza ra. Sinumva ukuntu yagusaza.
Menye rero ko nzi Valentina neza kukurusha.
Aho hose nakuvuguruza ariko
gihorere rero. Ahubwo nyibwira niba umugore wawe n'abana barigeze batuma mvugiye kwiruka gasoza. Kazu, ko ntacyo uvuga se? Nibiki kutavuga Kazu?
Ese ubundi kukiba wenyine niba warigeze kugira urugo?